studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagne kante to bogi jande gafanu hala mamadou samaseku jam nyali sakrabe kedibe altinere hande woni sarti fedem 5 rfp dati modi fufta chaka kanon majoto be yogabe ben uddi gollirde furba yogaje wadi den nagu na heddi fa hande leydindi yimbe men hippogoji chaktiidi latige sababu famdi fuf sappo e jago man yimbe le sahal e wuddu leydindi julabe kuchala be nangata fe buudi debbe sappo e joy buudi debbe mbiyen nakali sefa cikitali fewde e ko bcao ittan dido ciwdi le yimbe latige sababu mbiyen halaji kewdi do mudun hakkunde julabe be kanye mbiyen yimbe gonbe on do region o di ngoni sembe kabaruji amen hande kigidi altinere tati lewru utu hitane 2020 bismillah sakirabe Certified M5 RFP timmi hande majireji di puditi caggal idi layandi altinere hande kay mbiyen dati modi fuf taccaka police be e majotobe jottondirali kanon majotobe yogabe kay mbiyen uddi gollide furba kewde kedan ben derno dero fedde wajibinde yu kananke leedindi ibeka yoppa golle na sarti batu modo kikida hande mbiyen caggal majaji di kedan na ko hebani en mbiyen lendi Moussa Diallo do fastango Umar Wagalo
le bangge nano mayongo nyalo mahnde wala fu majireji ko mata don sa gandi kisebeni koro dende to horejo leedi ndi o wonto jati datul gongol tongol wiama tuneje gondi e yuppede ton ila yottaaki do wondo mangal pade an gondi sa kedle nokkule de fu fa yottaade wattu sappo yamde dabbiri silimaaji chapantati hono be do mangal pade en du jeta do ministre ngabe golata leedi meden di jamarde no wonde yaade haajeji mudun en to suudu ortem to e pili nokkule de fur jamarde no wonde yaade haajeji mudun du wala futid allaji ko mata ton sa wardi nokku no dirtedo hotel wasolo kala bankura ko heewi sukabe fu an gonde jodaade le gerengaaji muudu en police ngabe do an jilto ton badla bugu dene do imam mamoud diko woni kanye fa jottida nokku no dirta semas wala fumaji tobe mataabe ton du tawede fu altinere nyaloma handen won nokkule uddaade le leedi meden di dum won gollobe wonbe nokku no dirtedo kati kanye buguni tuudi duwane gondi ton di fu uddi komin nayobo do bomako do suudi impot wondu ton du uddi sukabe njalti anon gondi e dikude do moto ngaji be uddi nokkule godde kasen fa yotti o gollobe kabaru telefoji
kikide altinerne majireji latige sababu mbiyen gollirde furba yogaje uddi to kati ton e buguni mbiyen postuji en kuji dondi uddi ana na uddi non le commune nayobo dun mbiyen non ko non wonande gollirde impot le ngallurende sukabe mbiyen mbaddi be mutoji uddi agensuji kewdi telefon ngaji e wi mbiyen kambe sukabe M5 RFP majireji di hebi lawul jati le nokuji kewdi dede bamukude fayso mangal pat en be nangi gilla jamman nokuji kewdi be kuliti wiide madaraj mabbe di jogitoto faande kananke leddi jabbi yoppude golle adama benjara lollido ben li servo yu goto e ardibe sukabe M5 RFP wonko o harni Juliette Koulibaly kedana fostango alsisi
bide ngondi martondirde kumpa e heejabe amen ngombe le dere chapan jeddi bamako won kabaru momi kebe biide yimbe amen jeego woni nangaabe hawo hakkune police en kay yimbe amen gondube wadde murterande dawra buuto ko ananaawi sanne le dere yogaje bamako kongol amen gol teddinaama nga yimbe amen be heba e nangude nokul defu bamako do sabi mangal pade en be yalti yaso ami dun sabi so mi kebaye uddure laawi fu natoje jaltoje bamako bide anni bande dabereji goddi yalla kongol amengol ana heba wawre teddinede
kala jibe be dorot famu do heji suu tamani na bawi natorat bembal whatsapp numero won 76 68 88 51 yamu mo budi yobata ke mudi 37 321 wadi nden nagu na heddi fa hande leedi ndi mbiyen le cakkite yontere nde shipingoji kewdi ngadama fewde e larmi mali e gure kewde sahal e wuddu leedi ndi holitama wiide jam ben famdi fuf sappo e jago mon heddi hen sappo yon barmi e on wattu goto o duke en oni holiti wiide cikita mbiyen ciutali yimbe kewi sanne le dido nokuji di keddana ko ban en Fati Yatra do fostango Umar Waygalo
bonandaji didi kanye ngada fewde armi mali arande o wadi le nokku no dirtedo goma kura idum le sahal leedi mali hijande arme mali wondune nabude nyamduji wiama yimbele be utti yite fewtude mudo militer ngabe joyon keddikili hen joyon wobbe kasen barmi e jaran li region tumbutu nokku no dirtedo dire wiama yimbele joyon kaborde kani en nanni le odo nokku wala fu keddidile hen kabe jaddi ton e kaaki le on do nokku goto mise jangino holita wede yite utta fewde mudo jabede nangidum e koygal be jaddi e moto mudun sembir fiti kasen lesa halidi ndi nokko anno dire dobe lei lamu jalo sogo kanyeli lamu sege holi tammi di himbe len jeegom kanyem mbaraton fadde odo bonanda wadde sukab jokolbe didon wobbe kasen kanyem mbara les regions gawo nokko anno dire intilite dido war horeji an wondi e jokkindirde e sutude himbe du kanko gollo le fedde oni mobino dirta aliyutine holitide bamde lewru janvier fa yotti lewru juillet ko yata himbe le chapande jenema en jenema kanyi chuta lelite malindi sumele sise odu hisama hen
jegoma ibe toton barumbe be biyanna dum woni ko limta tiagal asida nyande alande to kasela tunno dudatul segu e be ministre transport sababu mudun yo mbiyan vitesse jabitinde e kanya yeddugol sariyaji dati yalla buytude kewal asida ngaji bondi gollirde protection civile segu holiti wide yo gukum yo jukungo huntena hore jean gabriel kulbali woni hore jo ndedo gollirde keddana ko halni umar waygalo e do fajtango alcisse
ko hewle sababuji kasara ngaji ngado jido lawidi fu atawan mublaji di won ko modja na tawan kasen du ebe doga dodu dabbitin ko hewen kasen du fu atawan jomi en jarbe doro fa dabbiti na tawan kasen du rafi tawarede needi donno moblaji himbe gombe yaade warturde lawongol an hani martinede kumpa kasen du mi narda horebe lambe e da luga goji kan jukugol himbe le fu be teddinta sariya ngaji lawongol
to kuchala tunno le region sikaso buudi debbe sappo e buudi debbe mbiyanna latiki sababu halaji kewdi hakunde julabe be kanye jamarande commerce en be holiti wide njida dido cewdi di mbiyanna di jina cewdi di mbiyanna nguti nyamede e fay di motan nyamede fay boyata mbiyanna bu bisao itandi le yimbe jamarande dunno wihi dum wana fay gonga yalla e den embe bedoro famu keddanno ko ban en kajado amen to kuchala ton david kulbali e do faytango alcisse
le nyaloma hande le ngalure kuchalane ana tidi somorare buddebe na buddebe sapo sababu ngaji fa hewi ana e majju le wi be don jeyetobe yimbe ngarobe somade be ka wana ko fami odo golle be kolliti metti mabbe bangal odo ania ko jeyetobe bami le wi mabbe jeyetobe woni bamambe hore mu'e sharia salade nangude buddebe na buddebe sapo juude yimbe
je ne sais pas quand hoto kabar o ka
minani wi da tan nangudo buddebe na buddebe sapo juude yimbe fu perdre dun sabi so mutum nangude min sum hokki yimbe gaado somade de buddebe na buddebe sapo be mirfinti nanga fodu sabi nanga e juude mabbe mi hokkadi yimbe gaado somade be nanga kalso e juude mabbe ngaso bindi di ko tosa mi nangata ko na yorto hore be jeyobe le nukko o e be narda yimbe fu fati hedo halaji ndiri daraji le wi mabbe yaltingol kalsi hakkune yimbe won dati di hani jokkude fami bedoro famu mi lando ike gollirdi daranidi jawdi le nukko jabu o ka ana lab no holliti wiida amadou boari horejo fedde njeyobe kuchala
bon sedi
nokko on leedi malidi o mo fu wadan ko beli hono njeyobe way pamande hore mu sariya salade nangure kalse juude yimbe yalla mine mu inta kalse on so ngonga o golle o na ti wana golle so birante salago njeyobe nangude kalse buddebe na buddebe sapo juude yimbe dun sariya ko be bami hakkune mabbe na bese o hala e faado mi ngoni hande do wiide buddebe na buddebe sapo itam hakkune yimbe salago mabbe nangude buddebe na buddebe sapo juude yimbe ana waye famira de wiide ebe jogi kalsi faa le wi amadou boare yaltinde kalsi beseo hakkune yimbe won dati di hani jokkude o do kabar wana laabude mi anda hamo yittini wattu no mi andani wiide yimbe ana wondi salare nangude buddebe na buddebe sapo juude yimbe mi jehi di suudu gollirdi dramiri jawdi le nokko fami martana dum kumpa wala fu kabar ko be jogi ko nayarto bangal mudu suudu beseo ndu tan woni gollirdi jamiraado wiide o kalsi ana nangena o kalsi nangata be mbawa wadi de dum no yawi won pati kan di jokkere mi pami wiide kabaru o wana labu wattu no mi pami wiide kabaru o wana labu mi martini yimbe be fukkumpa ko nayorto bangal mudum salago yimbe nangude buddebe na buddebe sapo wana huno ko fanni du woni ko David Kulibali hebani studio tamani kuchala
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare le kabaruji amen na der region ngaji di en bianna to sikasu tonno fa hande lumoji di pudali natude tiagal idi layandi jangina jangira de kanya gollude furba de dunno nonaka non balde tati tiagal yambere en bianda dun do tourisane jamarende to kulukuro tonno yimbe joyon iwi hen chapande newa en jeegomo barmi de accident ngaji e wattu idi lay altinere handi tati lewru uttu woni ko gollirde protection civile matni dum kumpa e wi horaje gollirnde accident ngaji di mbiyen accident ngaji noga e jena goni limtaadi nyande idi layandi cumudun wadi nyande mudum timiniran kabaruji amen hande di to bien directeur no kabaruji bien e hultama wide do en kaborebe anditaka hippike nyande ala bien didi lewru uttu do janginowo goto le wuro al waliji seda fuji hulti wide jabbe hebi mo e koyde bandiji di dun jadi e moto makko don don woni ko bien nabama sawro yade sesref dire dun timinta kabaruji amen hande do e sedam yatra meden wawande.